Ibyakozwe n'intumwa umutwe wa 28. Ngo tumare guhonoka icyo cyago, tumenye yuko ikirwa tugezeho cyitwa Marita. Abaturage baho batwakira neza bitangaje, baducanira umuriro kuko imvura yagwaga, hariho n'imbeho. Pawulo amaze gusaba ku mpwi ngo azishyire mu muriro, inzoka isosorokamo kubera ubushyuhe maze imusumira ikiganza. Abaturage babonye icyo gisimba kimunagana ku kiganza baravugana bati,
nukuri uyu muntu agomba kuba ari umwicanyi. Nubwo yakize urw'inyanja, idaca urwa kibera ntiyareka abaho.
Ariko Pawulo akungutira iyo nzoka mu muriro, we ntiyagira icyaba namba. Abantu bategereza ko abyimbirwa cyangwa ko yitura hasi agapfa, bamara umwanya bamwitegereza. Babonye ntacyo abaye barahindura bati,
si umuntu, ni imwe mu Mana.
Hafi aho hakaba amasambu y'umutware w'icyo kirwa witwa Pubuliyo. Nawe atwakira neza, tumariwe iminsi 3. Se wa Pubuliyo yari mu kirago, ari indembe, arwaye amacinya, ahinda n'umuriro. Pawulo ajya kumureba, nuko amaze gusenga, amurambikaho ibiganza, aramukiza. Ibyo bimaze kuba, abandi barwayi b'icyo kirwa nabo baraza, abakiza indwara. Abaho baherako baduha icyubahiro cyinshi, kandi ubwo twari twuriye ubwato ngo tugende, badupakirira ibyo twari dukeneye mu rugendo. Hashize amezi 3, twurira ubwato bwavaga Alegizandiriya bwitiriwe imana z'impanga. Ubwo bwato bwamaze amezi y'imbeho n'umuyaga bwikinze kuri icyo kirwa. Tugera mu mujyi wa Sirakuza, tuhamara iminsi 3. Tuhavuye dukikira inkombe tugera ahitwa Regio. Hashize umunsi umwe, umuyaga utangira guhuha uturutse mu majyepfo. Nuko ku munsi wa 2 twururukira i Puteriyo, tuhasanga abavandimwe badusaba kumarana nabo icyumweru. Nyuma turahava tugana i Roma. Abavandimwe b'i Roma bumvise ko tuje, baza kudusanganira ku isoko rya Piyo n'ahitwa Macumba 3. Pawulo ngo ababone ashima Imana kandi biramukomeza cyane. Tugeze i Roma, bemerera Pawulo kwicumbikira ukwe afite umusirikare wo kumurinda. Iminsi 3 ishize, Pawulo atumiza abakuru b'Abayahudi baho hantu ngo bamare guterana. Arababwira ati,
bavandimwe, nubwo nta kibi nagiriye bene wacu b'Abayahudi cyangwa ngo mbe ngire icyo nkora gicishije ukubiri n'imihango ya basogokuruza, nyamara nabohewe i Yeruzalemu nshyikirizwa Abanyaroma. Basuzumye ibyo ndegwa basanga ntacyo nakoze cyo kunyicisha, nuko bashaka kundekura. Ariko Abayahudi babirwanije, biba ngombwa ko njuririra umwami w'i Roma. Ariko atari uko hari icyo ndega bene wacu, ngicyo icyatumye mbatumiza ngo tuganire, kuko nashyizwe kuri iyi ngoyi mporwa uwo Abisirayeli bizera kuzabona.
Baramusubiza bati,
ntabwo twigeze tubona urwandiko ruturutse i Yudeya rukuvuga, ndetse nta n'umwe mu bavandimwe bacu bavuyeyo
bigeza kubaramukira.
Icyakora turashaka kumenya icyo utekereza, kuko tuzi yuko icyo gicurimo hose bakigaya.
Basezerana nawe umunsi bazongera guterana. Nuko uwo munsi ugeze, haza benshi bamusanga hacumbitse. Pawulo ahera mu gitondo ageza nimugoroba arabasobanurira, abatangariza iby'ubwami bw'Imana, agerageza no kubemeza ibyerekeye Yezu, amategeko ya Musa n'ibyanditswe n'abahanuzi, aba ari byo atangaho umugabo. Bamwe bemezwa n'ibyo avuze, abandi ntibabyemera. Nuko ntibahuza, maze igihe benda gutaha, Pawulo yongeraho iri jambo ati,
mbega ukuntu rya jambo ari iry'ukuri, iryo Mwuka Muziranenge yabwiye ba sogokuruza abinyujije ku muhanuzi Ezayi agira ati, sanga abantu banjye maze ubabwire uti, kumva muzumva, ariko mwe gusobanukirwa, kureba muzareba, ariko mwe kubona. Erega aba ni abantu binangiye, biziba amatwi, bahunza n'amaso kugira ngo be kubona, be no kumva, kandi be gusobanukirwa, ngo batavaho bampindukirira nk'abakize.
Pawulo yungamo ati,
nuko none mumenye ko abandi mahanga bagejejweho aka gakiza kava ku Mana, bo bazakakira.
Amaze kuvuga atyo, Abayahudi bataha bajya impaka zikomeye. Pawulo amara imyaka 2 yuzuye ari mu icumba kodesha, kandi akajya yakira bamugendereraga bose. Yatangazaga ubwami bw'Imana kandi akigisha ibyerekeye Yezu Kristo nta nkomyi, nta n'umususu.